Yeah. YCB. Nasema shukran kwa kunileta this far.
Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa.
Pokea
number one kwa kunipa kipaji. Siko neka dumeni pa mavazi na nikihisi njaa. Oh, food kwa sahani. Samahani, mini mwenye dhambi. Mazuri ukitenda na sahau shukrane. Na umenizali toka utotoni. And even up to date na breathe the wasafi. Sio siri YCB umenizali. Kuanzianga ile time ya Moi hadi muda huu tuko time ya Jubilee. Kama soja mbele zako na saluti. Siko shame joke kupiga magoti. Wendo King so pokea hizo sifa. Na nasema thanks kwa kunileta this far.
Sifa zangu lazima nitakupa baba. Nilipotoka na mahali nipo nifaa. Bila we maisha haina maana. Ndo maana imebidi nikupe sifa baba. Oh na mi nakupenda hey. Bila we sina pa kwenda. Chochote ndakacho kitenda. Ndahakikisha kubwa sija kukosea. I wanna live a fulfilled life. Full of peace and good health. You bless me with a beautiful wife. We're rich in the soul, full of wealth. Glory, glory to the most high. For real, if I had the mind, I would give you the whole world, yeah. Plus what's inside, yeah. Including all the souls. God, you amazing.
Baba, pokea sifa.